waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan meel kasto aad naga dhagaysanaysaan. wararka maanta oo isniina bisha juun ay tahay 22 sanadka 2020ka waxaa ka mid ah gobolka Victoria oo kaysaska coronavirus ay ku sii badanayaan iyadoo xaafado gaara lagu tilmaamay inay yihiin meelaha xanuunkan uu ka dilaacay. gobollada kale ee dalka ayaa iyagu ka fiirsanaya inay sii khafiifiyaan xanibaadaha, iyadoo Victoria guud ahaan dalkoo dhan isha si gaara loogu hayo. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa isku dayaya inuu dejiyo cabsida laga qabo in mar labaad uu COVID-19 si xun uga dilaaco dalkan Australia. Mr. Morrison ayaa sheegay in dowladda federaalku ay taageerayso gobollada kadib markii uu la hadlay premierka gobolka Victoria Daniel Andrews dhammaadka asbuucan. ra-iisul wasaaraha ayaa taageeray go'aanno ay Victoria dib uga noqonayso qaadida xanibaadaha coronavirus maadaama gobolku wajahayo kororka ugu badnaa muddo 2 bilooda. wuxuu sheegay in kororka Victoria uu digniin u yahay in waddanka oo dhan uu feejignaado, isagoo ku boorinaya dhammaan shacabka Australia inaysan isdhigan.
There would be bumps along the road. We said there would not be zero cases. We said there would be.
Waxaan hore u sheegnay in caqabado badan naga hor imaan doonaan. Waana sheegnay inaanan case la'aan noqon doonin. Waxaan hore u sheegnay marmar in xanuunku uu dilaaci doono. Marka in hadda uu Victoria ka dilaacay la yaab ma aha. COVID-19 adduunka oo dhan ayuu fara kulul ku hayaa. Australiana marka la eego adduunka intiisa kale meel fiican ayaan joognaa, ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu. New South Wales ayaa iyaduna ka fiirsanaysa inay mar kale soo rogto xanibaadihii safarada gobollada iyadoo kaysaska coronavirus ee Victoria ay kordheen. Victoria ayaa xaqiijisay 19 kays oo COVID-19 shalay oo axad ahayd, taasoo gaarsiisay tirada guud ee kaysaska dadka hadda qaba xanuunka in ka badan 120 qof. xanibaadihii la khafiifin lahaa ee gobolka ayaa dib loo dhigay iyadoo gobolku gelayo 4 asbuuc oo xaalad degdega. Premierada gobolka New South Wales Gladys Berejiklian ayaa asbuuci lasoo dhaafay diiday talooyin loo soo jeediyey oo ahaa in la mamnuuco ama la joojiyo dhaqdhaqaaqa u dhexeeya labada gobol, waa Victoria iyo New South Wales. laakiin ku-xigeenka premierka gobolkaasi John Barilaro ayaa Channel 7 u sheegay in kaysaska cirka isku shareeray ee Victoria ay khatar weyn ku hayaan dalka oo dhan.
We've been strong about it in the past about keeping borders open in relation to protecting the community and the economy, but this is particularly.
Si cad ayaan hore ugu sheegnay sida aanu u doonaynaa in xadadku furnaadaan iyadoo la eegayo difaacidda bulshada iyo dhaqaalaha, laakiin arrinta Victoria walaac ayaynugu haysaa. waxaan isku dayeynaa inaanu ka baxno dhibaatada COVID-19. xanibaadaha waan qaadaynaa, khatar ayaase nooga soo wajahan Victoria. marka maanta ayaan arrintan kala hadlaynaa premierada iyo golaha wasiirada. waxaa dhici karta in nooc xanibaado la saaro xadka, laakiin waxaa dhici karta inaysan gebi ahaanba xirin xadka oo dhan. arrintu waa sidaanu u maarayn lahayn ciddaa soo galaysa xadka iyo waxaanu dhankeena ka samayn lahayn, ayuu yiri ku-xigeenka premierka New South Wales. tan ayaa imanaysaa kadib markii guddiga caafimaad ee dowladda federaalka kala taliya arrimaha COVID-19 ay ka digeen in loo safro 3 golaha deegaanada dowladaha hoose ee Victoria maadaama coronavirusku aad ugu kordhay xaafadahaasi. guddigan oo loo soo gaabiya AHPPC ayaa aad dadka uga digaya inay u safraan ama ka safraan deegaanada Hume, Casey, Brimbank, Moreland, Cardinia iyo Darabin. haddaba gola deegaanadaas ayaa waxaa ka mid ah gola deegaanka Casey waxaa hoos yimaada xaafadaha Berwick, Lynbrook, Cranbourne iyo waliba Narrawarren, halka xaafadaha hoos yimaada gola deegaanka Brimbank ay ka mid yihiin St Albans, Deer Park iyo Sunshine. Hume waxaa hoos yimaada Craigieburn, Campbellfield, Broadmeadows iyo Tullamarine. Moreland waxaa hoos yimaada xaafada ay ka mid yihiin Cobourg, Brunswick iyo Baskerville. Darabin ay hoos yimaadaan xaafadaha Noordkood, Thornbury iyo Bandura. Tan ayaa imanaysa kadib markii uu gobolku xaqiijiyay waa Victoria 19 kiis oo cusub shalay oo ah xadahayd. Maanta oo Isniin ahna waxaa gobolka Victoria laga helay 16 kiis oo cusub, taasoo macnaheedu yahay in 6 maalmood ee u dambeeyay oo xigay laga helay in ka badan 10 case maalin walba. Wasiiradda caafimaadka gobolka Victoria Jenny McCarcos ayaa sheegtay in xaafadaha xanuunku ku badan yahay ee Hume, Casey, Brimbank, Moulin, Cadinia iyo Darabin aad looga baari doono xanuunka, iyadoo dadka albaabada lagu garaaci doono si loola dagaalamo faafidda caabuqa. Dhanka kalena wasiiradda booliska ee gobolka Victoria Lisa Neville ayaa sheegtay in hay-adaha sharci fulinta la xoojin doono si loo hubiyo in dadku u hoggaansamaan shuruucda.
Police are ready to go now with that model. They will, as they have throughout this, look to
Boolisku waa diyaar inay hawl galaan sida horeba u hawl geli jireen, way ganaaxayaan cidii si ula kaca u jabisa sharciga. Marka dadku waa inaan shaki ka galin in arrintu aysan cayaar ahayn. Dhammaanteena door ayaanu ku leenahay, booliskuna si adag ayay hawshooda u gudanayaan, ayay tiri wasiirad Neville. Queensland waxay ka fakareysaa inay u furto xadkeeda gobolada qaar. Premierada gobolkaasi Anastasia Palaszczuk ayaa sheegtay in dowladeedu aysan weli go'aan rasmi ah ka gaarin arinta inta laga gaarayo Jimcada bishu markay tahay 26 June, markaas oo golaha qaranku uu shiri doono. Gobolka Queensland ayaa tilmaamay in asbuuca 2 ee July ay dhici karto in la furo xadka, laakiin Ms. Palaszczuk ayaa sheegtay in kaysaska cusub ee gobolada kale ay walaac ku hayaan.
There is a lot of community transmission. You know, whatever assistance we can all give to Victoria, we should, because it is absolutely crucial that
waxaa jira kaysas badan oo bulshadu isu gudbisay xanuunka. Wax kasta oo taageero ah oo aanu siin karno Victoria waa inaanu siino, sababtoo ah waa lagama maarmaan inaynaan arag mawjad labaad oo faafka cudurka ah. Waa arrin dadku i weydiiyaan markaan dooyinka marayo, iyagoo igu yiraahda Anastasia, ma doonayno mawjad labaad oo xanuunku ku fido gobolka Queensland. Wax kayso cusubna lagama helin Queensland xalay, iyadoo 3 qof oo keliya ay hadda xanuunka qabaan. Dadka reer Australia oo aragtida la ayaa markii ugu horreysay telefishinada si fiican uga maqli doonaa barnaamijyada, iyadoo cod gaara oo iyaga loogu talagalay uu ka hadli doono waxa markaasi telefishinka ka socda. Waxaa la siin doonaa macluumaad muhiima si ay u fahmaan waxa telefishinka laga sii daynayo. Labada warbaahineed ee SBS iyo ABC ayaa sii dayn doona 14 saacadood oo telefishin loogu talagalay dadka indhoolayaasha asbuuc walba laga bilaabo June 28. Lynn Davis oo ah 27 jir degan magaalada Sydney ayaa ku faraxday in adeegan hadda ay heli doonaan.
I know what it's like to have television in your life, and you know, I know what a pleasure it can be and how engrossing.
Waan ognahay faa'iidada telefishinku u leeyahay nolosha qofka, sida dadku ay ugu raaxaystaan markay daawanayaan, iyo macluumaadka dadku ay ka heli karaan. Waana garan karaa in faa'iidadaas oo dhan laga qaadayo marka qofku indhaha la'yahay. Marka runtii waa arrin aad u weyn in hadda daawadashadaas TV-ga qaarkood nala soo celinayo, ayay tiri. Wararka dibaddana, baaritaan lagu sameeyay weerar argagixiso oo 3 qof ay ku dhinteen dalka UK ayaa weli socda. 3 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay weerar mindi ah oo ka dhacay magaalada Reading Sabtidii la soo dhaafay. Nin 25 jir ah oo ay warbaahinta Britain soo warinayaan inuu ahaa muwaadin u dhashay dalka Liibiya magaciisana lagu sheegay Khairi Saadala ayaa la xiray. Mid ka mid ah dadka dariska la ahaa Saadala, Kieran Venon, ayaa sheegay inuu ka naxay waxa dhacay.
He was so normal and I never would expect him to do that. He never expressed interest in harming or doing anything to anyone. He was just genuinely such a
nin caadi ah ayuu ahaa, weligay isma lahayn waxaas oo kale ayuu sameynayaa. Weligiis lama maqal isagoo danaynaya arrimaha Islamic State. Weligiis lama maqal inuu doonayo inuu cid dhibaateeyo ama waxyeelo. Wuxuu ahaa nin mar walba iska faraxsan oo degan, sidaan anigu u arkayay. Mid ka mid ah dadka ku dhintay weerarka ayaa lagu sheegay inuu ahaa macalin dugsi sare dhiga oo magaciisa la dhihi jiray James Fowler.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.